Ultimate Vibes Music.
You know for finish you a giant.
Bidlouder.com.
Ela bagamba. Na muna no kuamba. Na bina kumba no bade kumba na kumba. Junior Spice. DJ Next Photo. First of all, thanks in where they saw. Bakubuka na lero na kasanika. De kumaka na nguku ulamba. Lero ni kuru serwenu makabumba. Mweba sunga mose mosha jera. Mweba mpedia meno futi nefya kusheta. Eko mwa ikala tata kwa ributa. Bano pacharo na ikala wana nguisha. Ati chichuma temwe mwampele ni satana wampele. Kwa kwa biti fiperu anaresa. Mwimba katifweta tusanisha naresa. Epo galage na kanyerere yanga shirima. Besides me, mwambiki ya boka fwa. Demi pedo mchishimo mula nduila. Many challenges ipati bala lusa. Turudi kati na titansi mwereyo. Mwona majezi ya lenda kwa zinimpia. Ina kuchinja na umwona na kukulaka. Na pakusunga na kufuida tuwa ijindika. Kamni ya baby open imu chapter. The Bible says he love your neighbor. Let no show at the lasting anger. Keep the fire burning ino tukuronga. Febe never be the tufuida tuwa isoba. I'm very proud to body when it's ampenda. Beautiful woman ino mutima wa wama.
Hello my baby na la kulanga la fu. Tawata la mona.
Exclusive to ZLouder.com.